Mashada Fangi Gani.
The CEO from Mombasa, DJ Ken Skilla.
Ipige step juna penda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sana juwe weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu.
DJ Ken Skilla, your favorite.
Kidize Josti.
Kana rada na wapili kana rien. Kama au na rada mze ya beli sharien. Hapa neko sakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata. She want a bad man, lock it up. Never seen one like lock it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the lock it up.
If you get step, you na penda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sana juo weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Kwangu wakidai njugu. Security nyati wanadai rungu. Reni gani hata, nilidhani hata. Jona rungu hata, mbolo flani hapa. Piga punyeto akigaza kani dry hata. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pin na kichingri kani ngale hata. Christoph Raga dandani ya himasha.
Peleke na ring, kiki waka mon peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwa the ring uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mon peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Karika Steph, ma 3-pointer tu, sifani Stephanie wanga na yangu tatu. Jujoti zangu wanga roundi, tatu. Muhogo bigi mini mruja, mriu piga kibantu. Tingalingaling, school bell ring. Na mindo bell ringer, na wapele kana rieng. Tuma pini mejipini na makoro. Na kapenka na ninyonyambu. Ohoro wakuo, mwendo wakuo. Inanifanya nisike kushika matakuo. Izo zakuo, chezi kufakuo. Zikonya riengu shinda hata za mamakuo.
Diwa muranga na githike tobo. Godi zangu kama konzango mongo. Kwenye pedi wako lungo leo meno. Kwenye pasto iva shoda ndapea neneno. Sizi moga inje isi majambosho. Nidhoboda dhoboda kitu dhobodhobo. Apa kuna za kwenye tutango leo mbengo. Nisha pita na kadem kapedi mapengo. Peleke na ring. Peleke na ring, kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kwa wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwa the ring uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kwa wakifika basi peleke na ring.
Niko ring wacha pinga yende chain. Mkoba yako minisha afanya main. Alidai ni msese juu ya fame. Nikamtoka akiwa lai juu ya risto ya game. Zimeshika rieng flani zimebondi. Hakuna nyanya apu mblena sinidondi. Umauru ya gedo pigwe soki. Genge lawa genge apa tutakoki. Utoto apa ntakununulia poti. We check out astukia nina ploti. Remix na DC ya noti. Tule njugu andisi yetu manjoti.
Peleke na ring. Peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
From the motherland. From Kenya. From Mombasa. DJ Ken Skilla. Africa's taste.
Turore, meda ofisi turore. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Nakangoma kama nyai sanza tuku banju. Usha gibuka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapandilia. Stare yetube tumegaramia. Cheki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga au mademo naweza kupora. Tu wengiwa ukondani ni wako. tiki sasa tu zime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Najua nitabiki toka sasa mpaka night.
Itisha mzinga bana ziki kam turori. Hakuna idha youth man we turori. Odi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka, shuka.
Shuka na madam, shuka na madam.
Kodo wa muranga ame kam turori. Makeg zikiisha mbura tina turori. Tuki mix na kindogu zitu gorokie. Mina katabiko adimu ni kurori. Kama dhudha iko fiti mina riada. Na kaitabidi minta city adi wada. Kima uru toa kutu adi nkiwa jaba. Nyore ya miya pana tambu wa lawama.
Itisha mzinga bana ziki kam turori. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Yo, na bonga tu Arabic, mina bonga tu nangeli. Ya waroro amekamu, amekrom ka bakteria. Nataka tu nilewe ni bebo adima area. Kadeli ya kusere tu na bongi tu ya maria. Shikisha njuku na pepe day ni kachok. Hapa mindo sponsor, mindi yo the host. Piga dot, piga chok. Na makula na matost. Kibash kikolit, kime anda tu kubani. Yo, kiu miguna miguna kam. Baby kam za madem zime nice. Wame anda kukuta. Kawa genge zime shika ni kushuka na madam. Nina die figure 8, no nisikie tukutam. Kata kutu towa nyege punguza mahanjam. Mkutenja kuwa manga tunapenda bitu tam. Na kama we ni fisi kama linda kukross yo. Seti kish kende chain most most.
Shuka na madam julu bank kani gun. Tuka iyo plan kuru weng doni ban. Kame sani pedi kuna mresh asha wet. Kame seti already sunajua wendo next. Kame mada penga sunajua hini case. Kanada ye moji kuna aja ya kutis. Anada iko nyagi na machesa za makres. Anajesa
Orange Win Entertainment Unit.
Edition zinga bana ziki kam turori. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu wendo shikisha na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka X niku nipiza. Shuka na madam, shuka rongo nikipuliza.
You motherfuckers can't be like me.
Shuka na nao bila mavisa. Niko magiza. Jaba nao 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 niku maliza. Fika au 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 bila bakisha. Ati ule dem cute na kuvit. Ati ule churampole na kuvit. Ati ule bazisponyo na kuvit. Jwako vitu la bigwe kit. Jwako vitu la meze bit. Jwako vitu la bigwe kit. Jwako vitu la meze bit. Setingale shash na yo kit.
Unanukia poa kweni umejipaka nini. Unakaa poa kwanza ukidunga mini. Come through manze misi wezi kosa kiki. Dem anaringa badai anapigwa miti.
Kodi wa muranga kichomba ya kiwalai. Mikati wanahuda na kata nindia malaya. Jizima vitu miuvuta ni za Himalayas. Niwe ya ragi sinagonjo na nikama da.
Kaka Jim Jong washing games die sai. Naka ninginyo minta watch na wamboi. Naka na dem balls kako jaba minta kakis. Kateme tag zin kumeza lolo sindo routine. Naka kinyongwa izo makeg sikata sip. Narungo yangu strong ni kama tire za majip. Waka mnezo thangjule ningono na mogevi. Naka una turipe wajagi konini. Moratish na wale wakali wao sio nyinyi. Na ule pedi wangu mjengizo konyagi mbili. Zakezi shike ziraruke sahau ile deni. Zakezi shike ziraruke sahau ile deni.
Ati ule dem cute na kuvit. Ati ule churampole na kuvit. Ati ule bazisponyo na kuvit. Jwako vitu la bigwe kit. Jwako vitu la meze bit. Jwako vitu la bigwe kit. Jwako vitu la meze bit. Settingale shash na yo kit.
Niko rada ya kuseti kanjing na kanjong. Zimenyanya zikishika nikiriz na kindo. Islando kuna form ya kudandia kerosh. Chekinge usa mejaza ako basha umo. Nilifanya dem yako funge duka. Siti shashuta itajitu mashuksha. Neza guza alichami kue busa. Zimeraru na matawiza aluta. Cheki rada ya mble na nilaputa. Nimerend na uyu dem anatuta. Nimechora plan ya gedo adirunda. Nikibolo wala ibano utanimunda. Vile hadi mempi nalipunda. Na forbidden utajua ninatunda. Na forbidden utajua ninatunda. Ninatunda.
The CEO ninatunda.
Ati ule dem cute na covid. Ati ule churampole na covid. Ati ule bazi sponyo na covid. Jwa covid la bigwe kit. Jwa covid la meze bit. Jwa covid la bigwe kit.
Jwa covid la meze bit. Iki mama sana sema mbeo mpoya.
Kai covid
kiti basi guza minyo ah, ka imeshika basi wacha finyo ah, muviza leo bana ni manginyo ah, form ya maodi na pia mayo ah, wakilalisha makula ni wo ah, bezi ni vela na ngem ni wrong ah, adi mandugu wakuje na pong ah, siyo mangeus pia wakuje na thong.
Hiyo story cha baba ah, cha mama ah, siya mangeus wanapenda kalongo. Hiyo story cha baba ah, cha mama ah, siya toi wanapenda kalongo. Hiyo story cha baba ah, cha mama ah, siya maodi wanapenda kalongo. Hiyo story cha baba ah, cha mama ah, siya mayo wanapenda kalongo ah. Fika bei ni kupeleke na rada, ita mangeus mionyeshe nani baba. Kitonde isi anapenda miti mama, fika masai ndio uitishe kukumanga. Fanya kweli ni kuonyeshe vifaa, upea tosheke yo vile nafaa. Namba nani achore figa, na aku truba na si magiza. Leo si jaba ni magiza, leo za odi ni maisa. Akitekwa moro iza, nasi kichapu ndashika pizza.
Ebu katika ndo tucheze kalong, ebu rombo sande tucheze kalongo. Ita makula ande tucheze kalongo. Ita machura ande tucheze kalongo.
Iyo story cha baba ah, cha mama ah, siya mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba ah, cha mama ah, siya toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba ah, cha mama ah, siya maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba ah, cha mama ah, siya mayo wanapenda kalongo.
Talk lady baby girl back in the day. Nimekukemba siku mob when you genje. Iko nini usijali joni nyege. Tabia mbaya leo tutafanya kwa kete. Cha mama ah, cha baba ah, vile unanishika joy na niwasha. Macho zako jo zinanimada, na nikivua jo utaitaka. Sio siri jo na kutaka, siko honi jo lakini naitaka. Ruka ruka kwenye bezungusha haga.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sando tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba ah, cha mama ah, siya mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba ah, cha mama ah, siya toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba ah, cha mama ah, siya maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba ah, cha mama ah, siya mayo wanapenda kalongo.
Breaker Debra nimekam ke magician. Pangana mingi achie ni politician. Kenenjure overloaded kama nisa. Makana nyeshe zwa makali dusi wezi kisha. Unajigamba tulikula manzi yangu, na venye miu jimbo yuki tuwezi fikisha. Unajifanya mbrui bro tulio pango. Siuko jolea wale vicho na tuwezi tishika. Riziki ni popote uliza kina kata. Lina mapidi o supply goddess tenje sita. Nifatilio kijifanya wa mlambis, na nuta juwa mbona kampunia kamisi lisha.
Ebu katika ndo tucheze kalo. Ebu rombo sando tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba ah, cha mama ah, siya mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba ah, cha mama ah, siya toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba ah, cha mama ah,
siya toi wanapenda kalongo. Dara iyo turi aliseme ni msupa amachura bado wako. Sababisha tu wakunyo idha wako.
Uwi wakunyo tu wakunyo tu wakunyo tu wakunyo tu wakunyo kunyo tuwa 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 kunyo.
Ilikuwa jam sign ndio na kam awa toto sio napenda vitu tam. Wapatie wakanyane vitu smart. Ni watese ni wanyeshe hizi plan. Hakuna aja dry dry usiban. Hakuna zao mleto washashash. Hakuna upper cock fest hizi bash. Hakuna makari nda kwani hii ni church. Niko shua nimejipin ni narunguna. Ni mpige za ulevia toke rukuna. Toke huku na ukwe tishe Google Map. Aguze izo wire skie di tuna. Suko veri mina dai ni kusese. Ongeza izo glass bana ni kubebe. Ongeza hadika ye ni kuyembe. Ukidai kukatwa ni na wembe. Weka weka ongeza ingini adi nseme. Dara dara iyo turi adi nseme. Ni msupa amachura bado ako. Sababisha tu wakunyo idha wako.
Tu wakunyo tu wakunyo tu wakunyo. Tu wakunyo tu wakunyo tu wakunyo. Tu wakunyo tu wakunyo tu wakunyo.
Kitu miungoje ni gazeti ya Sunday. Kolabu next ya Yesu na Ariana Grande. Karao mkurino ama kuwa fandi. Na nirea sana kunipata soba Sunday. Kama nitei misi daizo malejo. Nipate club nikikoroga mangamu. Nivute mbicho ni confess kwa karao. Ati nilimanga mtoi wake pale chini grao.
Tunde garage mina deku change oil. Sorry madam misi deku kuenjoy. Kwani madam mina deku pay a joy. Sidaishi kona pia kulia sidai koi. Luku zangu mi upiga tu kikoi. Ni matrendset zote za gekosh. Sina ndaye ba maisha iko posh. Safisha fiti ni kam ni kuwash.
Weka weka ongeze ngini adeseme. Dara dara iyo turi adeseme. Ni msupa ama chura bado ako. Sababisha tuwa kunyo aida wako. Tuwa kunyo tuwa kunyo tuwa kunyo. Tuwa kunyo tuwa kunyo tuwa kunyo.
Born to win entertainment unit.
Weka weka ongeze ngini adiseme. Dara dara iyo turi adiseme. Ni msupa ama chura bado ako. Sababisha tuwa kunyo ida wako.
The CEO.
Kunyo tuwa kunyo tuwa kunyo. Tuwa kunyo tuwa kunyo tuwa kunyo. Tuwa kunyo tuwa kunyo tuwa kunyo.
Bado niko li, niko rada nama, eh, niko rada nama. Bado niko li, niko rada nama, eh, niko rada nama. Bado niko li, niko rada nama mu, eh, niko rada nama mu. Bado niko li, niko rada nama mu, eh, niko rada nama mu, eh. Usingo bana suli rombo se, suli rombo se. Usingo bana suli rombo se, eh, suli rombo se. Niko jaba na mama, tuko zile za Yaman. Boki kaza sana ntazusha, side chick pia nazusha. Na mange usote kipusa, na kifisi ntakiva. Kuna smata na kivan, amebeba Taliban. Anataka kuniban, anataka to my fans. Niko rada nama, eh, niko rada nama. Bado niko lean, niko rada nama, eh, niko rada nama. Bado niko lean, niko rada nama mu, eh, niko rada nama mu. Bado niko lean, niko rada nama mu, eh, niko rada nama mu, eh. Usingo bana suli rombo se, suli rombo se. Usingo bana suli rombo se, eh, suli rombo se. Mtami uchoka siku fitina, wa mother wako rada wako fitina. Seti nini mina dai iyo itina. Babolo enji ya meza ama kitina. Zitoke ukitoka ama vipi ma. Siform ni maodi ya marasta man. Suguli wa mori suta cheesy man. Mbae kidevu uyo mbeina ma. Niko rada nama, eh, niko rada nama. Bado niko li, niko rada nama, eh, niko rada nama. Bado niko li, niko rada nama mu, eh, niko rada nama mu. Bado niko li, niko rada nama mu, eh, niko rada nama mu, eh. Usingo bana suli rombo se, suli rombo se. Usingo bana suli rombo se.
DJ Ken's Killer.
Shika wewe, check it bro, bana simi nyanya. Zimini shika wewe, check it bro, bana simi nyanya. Zimini shika wewe, check it bro, bana simi nyanya. Zimini shika wewe.
Kani emoji, apa biriganya. Kani county, apa kirinyaga. Vile tunaseti nita kupiga nyaga. Zime shika chiki vile zime nyanya. Anadai go ni mpike randa. Anadai ni mpike tumababa. Niko apa mkuruweng na kishada. Nina beba tuka peng ni kamada. Ay, nina vuta mashada. Zangu zime shika cheki bongo lala na shata. Ah, nime chizi zangu zime lipuka. Niko jaba na kiwada cheki zime ni u. Ah, ah.
Cheki bro, bana zime nyanya. Zime nishika wewe. Cheki bro, bana zime nyanya.
Hey, hey, the boy please.
Cheki bro, bana zime nyanya. Zime nishika wewe.
Hey, hey, the boy please, hey.
Iko mashada na anza za kalulu. Dime super bana tani text na katulu. Na pia uziletenge uspoko toka mulu. Ni heri wezi mama dam shika kwa mkunyu. Nyongi nyongi penga kazi ya kidongi. Na da dogi dogi akibweka itambogi. Super odi odi ebu fungu wa kikonji. Super sini river whisky wachie kichoki. Lena kani chichi na mshiki ya kipoti. Woki toki niko rada ya kiwochi. Kierere kama supu ya malengi. Kuna vle vajo anaeza kosa nyege.
First of all nime lana kibenga. Leo mtaro ndo agenda. Nime mteki paleta wame jibeba. Chunga hiyo mtaro waa itakumeza. Kila day anajileta. Anashinda kongu na nachali ukotika. Ukwivi na x-ray washatua. Leta malini jichome tukifu.
Nikuchimba kuchimba mtaro. Nikuchimba kuchimba mtaro. Nikuchimba kuchimba mtaro. Apige nduru kwa matadi kwao. Nikuchimba kuchimba mtaro. Nikuchimba kuchimba mtaro. Nikuchimba kuchimba mtaro.
CEO. Born to Win Entertainment Unit.
It is a homeboy, city boy, aka Bawaziri, baby, na nime chill out. Na DJ Ken's killer.
Watch my king auto, red zimeshika cheki design fulani. Niko jabani mechanga tu himajani. Na kiwada na kichesa tu niko nyagi. White rende uchome tu hi ubani. Ni mashada zango mongo awendani. Ni mwage rangi tu ninagushia fangi. Piga chingi juma popo wana jagi. Nina tingi na nunu mepigwa radi. Unapenda kanudhu ama moratish. Unapenda mandugu uvue panty. Unapenda kiluku uvue shati. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Leo tunabash kuingia das, tulipishi rase na tulandisha mas. For my was yo for my life. Mabati boy cock first man riembai. Chafu wa meza na mademo teo wa mevai. Tuga shaga like kila msanaya ya rai. Ukechi ya mababi ndo sitaki. Umauru ya wanati isiwezani. Kamna jeshi ni na genge tapita na kambi. Acha Malawi sikuzi ni mashashamani. Wenye dhambi wako kanisani. Situko mitini, tuko majani. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai. Rai rai, zime rai rai. Apangai tewai zimeshika wasanai.
Goi goi kwanza ako woki ringa bana asha ngoi ngoi kwanza seti ziki red. Hisi fine fine dem flani ako bash. Yeni o mine mine na magodo ai ai. Kan mezima ai kan mezima. Kan mezima shike kan mezima. Kan mezima zibondi kan mezima. Kan mezima ziret kan mezima. Kan mezima zinyanye kan mezima. Kan mezima zifike kan mezima. Kan mezima. Kan mezima. Kan mezima. Oi kan mezima.
Mina pita na, leo leo mina pita na, mina pita na, leo leo mina pita na. Kume waka waka, X-ray kume waka waka, kume waka waka, Slim B kume waka waka. Mina pita na, leo leo mina pita na, mina pita na, leo leo mina pita na, kume waka waka. X-ray kume waka waka. Kume waka waka. Slim B kume waka waka.
Ushai kusoma hali ukasikia tu kunyora. Design zime nice sana dai kurombo. Sazamisha kitu ndani abaki ya mekohoa. Slim misi wari junajua nimenona. Zime shikana na cheza tunadudu. Utadhani mini wachi nimebeba rungu. Lazima maji na usikose kando njugu. Ngore ni lazima mimi nitatoa kutu. Bad girl and she know. Come through na come na shiro. Juu ya maji man mini ka boat. Niko matai man mini ka goat.
Kume waka waka. X-ray kume waka waka. Kume waka waka. Slim B kume waka waka. Mina pita na. Leo leo mina pita na.
Vendrick
mina pita na.
DJ Lighter just on this.
Tamkula makumbo mageus wenzako watafumbwa hili fumbo. Miyapunda nikisikia ili come. Lakini sizi come na bado kuna jam. Moboka ama java bora I come na kagab. Na nikishika maze nipe jamae.
Takupiga rana nikupige shada na mawada zina come. Zime rie village zime nyanya niko fiti. Bondi na kishot na kimisi. Mova ako area anawapea mabiting. Nimekula tu vijiti zango mongo. Cheki zime nice buliza tu odongo. Na mapompom na matompom. Ai, ai, gedu kia tobo.
Kumshakala utaiskili ya kwa tumbo. Mgeuzi wako watafumbwa hili fumbo. Kumshakala utaiskili ya kwa tumbo. Mgeuzi wako watafumbwa hili fumbo. Kumshakala, ala, kumshakala, ala, kumshakala, ala, fumba.
kieta na zikishika mina teka koba kuna karamu funga rama itoke fadeni konyeshe kama jaifika kare na zmerunda na alma bilanga tunateka na mwachia alama na kani tura na mwachia laana oya uskina misbie aya marakanjo aya marakanjo kule kombe songa donda wa bebe apu takonda oga naita apa kuroge songa kui labda jabonge kuya jai pizza labda ndizi na nyama swara
tuwe denyeko anapenda tuko kula vijiti niko jaba kashamba katichi nakapaka na plamba na clicking ai ai kula luma unapigwa kispoki na ponya unakula kijiti na bonya apa za mkamba za mluya pigwa
Misbehave, ushai misbehave Misbehave, sijai misbehave Misbehave, ushai misbehave Sijai misbehave, sijai misbehave
Yo, it's all over, it's all over the drink, all the drink
Tony, Zima pap, madam, kuna magoe Mashetu, zanginyo, sinizoe Una mwaga, utamka, niroe Mindo choko, chonga, tistaki story
Sifiki unanipima Juhudi bila ngoe ni kapasta na shikisha Kuchujo kanisani jubabu ili nukambichwa Silali na amani mboko yangu shaumizwa Atisura iko fine makopena nukadhenge Jegi ziko fine kasoro iko tu kwa dhende Yuki ndani andai tozikula hindo shibe Watoiju ya turiba tumbayo kumaga inje
hey, Fudhi zangu kanyuele za x-ray hey, yeah. Cheke cheke na songa kamushene hey, yeah. Jegi bigi ufanya ni teveve Haka bigi utuwa tu njeve Nishemeji wawu hunye na kalonzo Legendary miu wenki na kimbo Kama haiko diesel na stingo Mademu wawu miu wafinga na mafinyo Shhh Shasha shasha adi Shhh Shasha shasha adi Shhh Shasha shasha ah Shhh Shasha shasha ah
Una fimbo ya nyayo Mutoko tongi mbria dando Niku mingo kwa baro Hapa njoti ni mpakano Nina fimbo ya nyayo Kumingo kwa baru Hapa njoti nyumbaka no
Kuru weng apa tunakimbogi Hodi wa muranga wanapiga tumamoshi Kota kimaraga jeshi iwashe kinyongi Riko na mashada tuzi washe tukiloki Ni mashash kwa masoksi mapenku minoki Ni kumaga tumanjoki mamle na pewe poti Shika kichingi piga tukichoki Miti vikingi shika na sosi
Keg au mzinga buda weitisha Usijali bei bora zetu zimeshika Tunaserereka yani tunaburudika Kikubali kukupea basi si upute na yo one time Piga kitu toa kutu na kama akonja mwagizie tuka kuku Nayo nayo nasike anaitwa karo Pita nayo ata kama ni mtaro Nayo nayo buda usiwe na pupa Si ukae rada usijeke tuka bunda Mfuko ni hapa nimejaza tumabunda Makuonje za white man mademu anakuja
Shasha shasha adi Shasha shasha adi Shasha 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 shasha
Kabaro, apa jadi nampak kau ni nafimbo, kanyayo,
Na leo kata shika tu bila jing jongs. Kadi wa muranga nikani memeza tongs. Na leo kata shika tu bila jing jongs. Na riang nikuria ditu kamere kiwa on. Na hao mangia uzapo kando wa legeze dongs. Mangoti mingi mingi kido giri dhaote. Mangwai mingi mingi kido mkoko dhaote. Mi sinakili mitemea hadi wale mate. Mi mwaga kaa chizi sipanguzi ndo ulambe. Yesu nge kuwa mkenya ninge kuwa pidi wake. Na kange kuwa gedho ninge mtoka sandu zake. Leo sidai beef sapa na kula sistake. Na beat ni shama da keli tunde tukakasi. Kadi wa muranga nikani memeza tongs. Na leo kata shika tu bila jing jongs. Na riang nikuredi tuka mere kiwa on. Na hao mangia uzapo kando wa legeze dongs. Mangoti mingi mingi kido giri dhatu. Mangwai mingi mingi kido mkoko dhatu. Mi sinakili mitemea hadi wale mate. Mi mwaga kaa chizi sipanguzi ndo ulambe. Yesu nge kuwa mkenya ninge kuwa pidi wake. Na kange kuwa githo ninge mtoka sandu zake. Leo sidai beef sapo na kula sistake. Na bini shama hada keli tunde tukakasi. Ole manga manga ango sindi. Ole manga manga ango sindi. Ole manga manga ango sindi.
Kwani wewe ningeuswa kidomo ala. Usha niletea tu mdomo ala. Nilikuteka kimangoto na thani ni vajo. Kumbe niliokota poko Akili liagwembe selipenda dudu. Akadra istati siapatiwe mudu. Akana liya kudu siapatiwe munju. Sasa ex, chani yo. Akisauti yako bwana adi unimaliza. Ikiza Ibiza, mama mapiza. Baridi ya priza, tuna majira. Mapunyato sasa akikara pingiza. Sigo flani, kwenye miujiza. Tunapenda, Tony, kani sina Tony, kani sina
Basi cheza na dudu. Cheza na dudu. Baby cheza na dudu. Place imefika basi cheza na dudu.
Era ni soma juna rungu ya jamii. Apo sunajua na kuchorea mami. Hakuna ajakasa apa moshi ni manduku. Tupu nazitoka bana za adudu. Supo kini toka nyoko nyoko. Juu apo kini ngora ni mamboko.
Moro kini ngora nyoko nyoko. Juu apo kini ngora ni mangoro.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. We, nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. We, ngora ngora ni kucheze kama dingoi. Ukisa soka meto kwa chungia nukia kinyoi. Niku lambi ni kuchimbe kama gepoi. Supa funge duke ndia ni replace na kitoi. Juu ya kutu, siya meshika mbiro. Juu ya rungu, siya tatoka mbio. Wendi ya jiko, na unacheze ya diro. Una marol, ay, mina cheze ya kilo. Juwe ni smarta, na kucheze ya kio. Nina office, kuja kwe kesio. Uko 50, mina kwe kekio. Mongo zano, mtongo zano. Mkutano, cheze bano. Niko bale, niko ngano. Nina ngori, kako galo. Supo kini toka nyoko nyoko. Ju apo kini ngora ni mamboko.
Moro kini ngora nyoko nyoko. Ju apo kini ngora ni mangori.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko.
Kodijinga kubo kama turi ya vera. Sidika lai kukuria damina daihela. Imboko si free, kaza wale mafadhela. Manjoti haditi, ilikuwa kama gera. Bidi wangu wenda mjei mpaka Jericho. Na hizi ngango, niza wimbi zoko Mexico na pale dago. Na mi wende ya papet kwa kando ya pango. Na nilifinya ngarecho.
Magic's anger on the beat.
Inauma, but itabitu zoe.
Odi wa muranga wanadai niwe wao. Mademo na wanyoroshia kwanza kwao. Ikusi zao ni misitutu kaza mao. Na jegi zao zimesaka kama toche zao. Na hivi ndo mingi ya stay town na kajaba. Na hivi ndo micheza longo na wamadha. Shosho manguru anadajika wada. Na zake zimeshika asha meza kajaba.
Nasema damn dege dege mene team weekendi. Kam hivi hivi tuji kill vi deadly. Sema damn dege dege mene team weekendi. Kam hivi hivi tuji kill vi deadly. Cheke
jitu mahaka mina dai kuzi kemba. Mina kiforo kia choni na spedi kacheta. Buda tumakoro na witishe tuba tenda. Wachana izo haga ushajua ushapenda. Para chichi side para ya chichi. Nikitichi msupa daimichi. Chichi chichi chiki chiki. Mlena pigwe pinji kama dingwa kule minji. Gwiji gwiji mchezo wa anasa. Ama jigi jigi.
Nasema damn dege dege mene team weekendi. Come me vivi to ji kill vi deadly. Sema damn dege dege mene team weekendi. Come me vivi to ji kill vi deadly. Chuck it. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao.
Super Sani Pay I Akosa Kona Natan Fiki Pay I Nikutu Mashata Nakute I Chachana Kingora Sokute I
Digi Digi Madogodani Odigida Digi Digi Madogodani Odigida Digi Digi Madogodani Odigida Arufo Kamashala Zikina is coming in Digi Digi Madogodani Odigida Digi Digi Madogodani Odigida Digi Digi Madogodani Odigida Arufo Kamashala Zikina is coming in
Kilalo Aki Kingios Kedana Kilalo aki kingeo skedana Kichapo aki kinge mkishada Kibao ama kijake taska Kinyaru kwanza kiban kirasta Kudyo na kichingu isitimushi na firimbi Nina mbugi na siringi nina dungi ya shilingi Kamedubo na kiingi kanimblina we machiti Anazoza kama chichi ziki bondia pigwe miti Kibibo ama ashike kifanta Kiboza ama ugong na gada Kishisha ama abong idada Kirungu adi abeng kitanda
Digi digi madogo dhanya wadigida Digi digi madogo dhanya wadigida Digi digi madogo dhanya wadigida Arufo kama shala ziki nice kumbi mina Digi digi madogo dhanya wadigida Digi digi madogo dhanya wadigida Digi digi madogo dhanya wadigida Arufo kama shala ziki nice kumbi mina
Minda nye jaba saini kuzama Kasha madabi kosa ituka na chana Minda nye jaba Indan ya jaba, sain 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 sain. Indan jab jab, sain sain zam zam. Indan ya jab jab, indan ya jaba, sain itu zama. Kasha madabi ko sai tu kanachana. Nika penka metiva tu niko baba. Tengi shaseti sai tu niko jan. Ni mamoshi kaka le moratish na nande. Chekia kaka, chekia kina anji. Wana penda mboko, juu isha chaji. Teka ngoko chuo mna kibangi. Cheki katelo na adelo ni machupa. Shuka na madam kuru wengzi kilipuka. Ndiyo zi nice niko shopping ya aluta. Niko limbo juu ngeos ni mauta.
Digi digi madogo dhanya wadigida. Digi digi madogo dhanya wadigida. Digi digi madogo dhanya wadigida. Arufo kama shala ziki nice kumimina. Digi digi madogo dhanya wadigida.
Oya cheki, kuna vile sahi mziki manze kuna vile na jipo manze yani na cheki Emanisha tutunajibamba yani vile regular
Kitu ya muhimu kwanza ni kujua hali yako ya status ya HIV
Kwa hapa hivitu wapeleke na rienga Tujue venye manze tutasaidiana sika vijana Na kuna unaogopa pa kwenda pale hivi kwa clinic Unazapitia pale hivi kwa chemist ya mtaa Uitishe a self-test kit Na wanoza 500 bob only Unajitestia tu mtaani unajua hali yako
Kwa manze naokeza patikana na yani ukwe positive manze usiogope Kuna madawa yani joo kutu counseling manze Na unaza kula fit yani alafu unaza piga badoma exercise kiasi kiasi Na kama nyo manze ukeza patikana yani ya una manze usiasi Tu unenda kutafuta tena
Cheki Ukiweza, abstain
Lakini maji ya kizidi unga
Wrap it before you tap it
Lap in a gloves, aiwezi
Ode wa moranga ni meka mna mandom Ode wa moranga ni meka mna mandom Nisi tere ni nasete zime toka ngong Chile waba wezi mpada mini kasadam
Peleke na rieng, peleke na rieng Tucheze chini leo, tiki yote leo tusikize moko Moko, moko, tiki bide Uya cheza kawewe Namba ninu sestu nje dance Ha ha ha
Ode wa moranga ni meka mna mandom Nizi tere ni nasete zime toka ngong Chine wako wezi mpata mini kasadam Ama boko mna reda zini maharam
Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni mchazo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni narungu na nitam
Boko haram Boko haram Boko haram Nizi tere tu nasete zina karam Boko haram
Pigwa mboko kushodo loko nyoto Akosho polosho mapunyeto Itapoko mashata kani mento Unangowa madam ni kani dento Nazeminia ni nanguu bila njubu Unastuka na utadosho na kirungu Geusle kwina mecheze ya madudu
niko dudu na nyuma anatundu. Toka green ni na jabani kuchum, ni kusetie kichom, ni kurolie kindom, ni kuchambue kifom, ni kumangie kisho, ni kudarue before, ni kuzamue dufo. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko yu mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na nitam.
Mboko haram.
Kimboto, harami moto zikishika teka ngoko. Gizani ni kunguri kumeje mapoko. Itapidi ndio ni jenge kikoko. Ngani pande ni jengwe ki round 4. Na murambi na muratish kwa kikombe. Ndio ni sani zile nono na sikonde. Kama 40, itishe zote. Akirombo saa, ongeza toke.
Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko yu mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko Haram, Boko Haram, Boko Haram, hizi tiri tuna zote zina karam. Boko Haram, Boko Haram, Boko Haram, hizi tiri tuna zote zina karam.
Wadi wa Murang'a mini kaa warufoko. Niko VIP de miako meko makomboko. Wadha wa itika kijileta pita nako. Na nikisho dhura ongeza cocktail ya karofo. Niko na Risto, za Ukagito, Jukina Bosco. Yao, walipoteza, mavaju zao. Wezo mikono zosi kwa mademu wao. Nishae vuta mbicho nika spenki wa kidhomo. Na misi fala na juo nunuka kama shono. Kasinge kuwa rapa ninge kuwa refongono. Nindaje round moje kunye supo kono kono.
Pigomboko, hebruja wa mboko. Pigomboko,
hebruja wa mboko. Asikipe nyama, nakikita inyama. Waza msupo kaza kunyi aputai nama. Asakate inama, sikatai mama. Leo kamari mcheza rungu aputai tana goma. Kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, konya. Kani kubwa na ikuliki, koma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, konya. Kani kubwa na ikuliki.
Kichungu
iko matao.
Na minataka
Chodora sasa. Ha!
Nyoka ya Shaba.
Yo, what's up guys, this is the Trendsetter at XD and Dylan. This right here is the biggest jam in the 25. Check it out on YouTube.
From Kenya, DJ Ken Skilla.
Kutori na kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Nine kus kama saba mora. Natuva juka sita na ma. Makada shankati swako ja. Mokori na wenu za jishada. Kidole mkori na wenu za jishada.
Kaina washa na chapa micha ras. Kauna daro kunyuma anza mwanzo. Kauna osha vyombo za mitambo. Juu ya kutu na teka mcho yuwa kambo. Eni poko na mepiga nduru. Hapa kuna run moja menikaze ndugu. Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu. Mapunyeto ni fadhali usijikune ndugu. Kaiwezi pia unazana jisi makuku. Kaka usishuku na nukia nduku. Duf duf naza zama ndani otero. Tup tup na kutemia jaba mapero. Shuk shuk adi izo nyaru makero. Chani uwa Design mkori na kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Nine kus kama saba mora. Natuva juka sita na ma. Makada shankati swako ja. Mkori na wenu za jishada. Kidole mkori na wenu za jishada. Niko hai na sizi meyongwai. Hapa kwa ndaye kuna nuka njoti wae. Ikuseke niza washa tirengai. Ani chafi ni mtaro yani dark inside. Nasikia harufu, harufu ya kishada. Sasa ni 420, tuka washe shada. Kakaleta nari, nilipue jaba. Nazikishika sana, natema kawada. Itinge kike, itinge titikika. Itinge titike, itinge kike, itinge titike ka.
eating a TTK.
Jet design mokorina kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Ambalulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Nine kuskama saba mora. Hatu bajoka sita na ma. Makada shankati swako ja. Mokorina wenuza bishada.
Chamba miti wamepigwa saba. Haga imepitwa na mkamba. Ata mimi kwanza sija anza. Leta cake moradish ni kuchimbe. Twende che na sembe na kichile. Peke jeng madhende singyo zile. Piga kombi spot mina kichoki. Kani kuchimba hapa misitoki. Adi salo nilimo ganjoti. Wacha balo mahaga uzi sosi. Nina kano msupa wende osi. Siza jamdon zimeja kwa moti. Nione kano msupa unapongi. Adi bake miwa kulia kwa koti. Kakimbuzi ni mpandile mashoti. Kani nyama kuja kuzisosi.
Niza nukorina kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina penda kwaka.
Enga, ebu cheza hiyo goma bana. Chiria hiyo goma bana.
Kuskama saba mora. Hato majuka sita na mora.
Going to win entertainment.
Yo, rito zimeshika kama korino. Uku dakitari apa kuna maombido. Zina karet akonyana akorido. Mapunyetu apa ni KDC. Sheto kani geostan DC. Ana county na MDC. X video ABCD. Toto angu we we. Mini baba yenyu we. Kuskani apoko we. Labda kuwe virgin we. Ali uafisi we. Sasa
ni do ni regari that o ni do ni regari that o ni do ni regari that o kedia waguruki paru 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 meza kavu 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 supu ya madafu kavu kavu niko nande kwa mafu 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 mafu.
Niko madu, niko madudu, 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 niko madu.
Sangapi, adu wa moranga ati uni nunu popo adu. Lakini mi upenda paka sapa tu. Na ninaka ugonjwa kakomoka. Ndugu niko pepino snauda mokoka. Na zimeshika kama toje kiwa solo niko kutini. Na kutangu mejamando mikichombaya. Miso play ilka jamando. Mnanaria dama demonyo rako wako gui.
Naisi umbiki njijenga tai.
Chimba, 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 chimba,
chimba, chimba, chimba, chimba, chimba.
Niko kanjong na shikisha na kawada na zimeria teki vile zimenasa na. Na iza shasha ni mange usu wana washa na. Juniko kire na unafiga chora saba a. Niko shika na washa tumangale. Nika shige kana figa nikadare. Teki vile kamebeba imevimba ndani. Nadae kukatika ndio chumela lendani. Nakalipunda ni na shikisha majani. Nakanaguta minta piga tumakali. Apigo rudi hadia toke uyo chali. Kako fiti kamebeba tu asali.
Chimba kitu adito sauti ya mnyambo. Brr, sauti ya mnyambo. Chimba kitu adito sauti ya mnyambo. Brr, sauti ya mnyambo.
PGP, haki wa line and pin.
Brr,
haki wa line and pin.
Brr,
haki wa line and pin.
Brr, brr, sauti ya mnyambo. Odi wa muranga misizi toke katoto. Madimu mangu fanya wenyu wakae mapoko. Na wengi wondi mapedi sugua mwihoko. Na mama zao uzangangu pale korogosho. Alize pedi wenyu nuka njuti za kitambo. Malize pedi wangu nuka ikusi ya kawambo. Kaskini flani kalifanya nmoge bone marrow. Chimba kitu adite sauti ya mnyambo. Brr, uchizi pia ni talanta. Neke, chana jaba na mafirifiri. Neke, mindo ule bwana ya bibi yake. Neke, mindo nilinyamba kwele conference. Keshua kitu adite sauti ya mnyambo. Brr, sauti ya mnyambo. Chimba kitu adito sauti ya mnyambo. Brr, sauti ya mnyambo.
PGP, haki wa line and pin.
Brr,
haki wa line and pin.
Brr,
haki wa line and pin.
Brr, brr, sauti ya mnyambo.
Brr, utapigwa kishoto ah. Na umpena pia pigwe kushoto ah. Kitoto kinadai kifoto. Nduma kizani ya set ni wapige punyeto ah. Shikaturi mperungu tulis. Ni wagaza wengine ni waguli. Wendio shada kuja ni naguni. Kukinyesha mafuta na sabuni. Sauti toka ngambo.
Chumba kitu adito sauti ya mnyambo. Sauti ya mnyambo. Chumba kitu adito.
kwa sauti ya mnyambo.
Mojo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Niki petro itisha pita pan Katika niba kuna penga ina ban Mojo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Niki petro itisha pita pan Katika niba kuna penga ina ban
Pigwa kumbi na sponyo wa oyole Shika chuki ziki shika unitole Na kwa muti paka ipigwe vidole Na manjuti migini kumwaga kore Ana haka bigi sura ni akode Pigwa kishuti niko daru na chachisha na atoti Mode wangu anakuja daru na kohoni Tapika kwa sing adibudo mwagenjoti Mabrika mchezo ya watoto na ningori Mapatika zote zimejezo na mangori Mabigiji zote zimekulwa na madogi Kijiji yote ishambuliwe na kimbogi
Mojo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Niki petro itisha pita pan Katika niba kuna pinga ina ban Mojo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Niki petro itisha pita pan Katika niba kuna pinga ina ban
Mojo man nimekam na kiplan Edu man saka biz tukaban Maitha tujikata ndo wa wank Si wagotejo manjuti utapakwa Kana kani kora, kona kona kora Na kokora kona kana kani kora kora Kana kani kora, kona kona kora Na kokora kona kana kani kona kora Msidika shika bole mokorino hao Piti na gonga na sisiki uchungu hao Sitika wada baki ya inyuru nao Ingoma itashika dichezo inoro nao
Mojo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Niki petro itisha pita pan Katika niba kuna pinga ina ban Mojo man akizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Niki petro itisha pita pan
DJ Ken Skilla
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Inaigwa mani wegi theta sokera
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Naro wiguno tumeleta madhina
Damkemba Pumbe 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 damkemba Pumbe 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 damteka Pumbe 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 damsesa Damkemba Damkemba Pumbe 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 damkemba Pumbe 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 damteka Pumbe 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 damsesa Damkemba Sijui kikuyu batu msupane karogi ningori Anofizi sana mnyama pori, chori Apigwe miti cha masori, njoti Imeja ndani ya lori, siwori Masaya kiwandeze ameja wanamori Kadet nikos mitafika apo voi Sina holy spirit unilikulanga joy Weni lele ama vajona kerere Peke ama chupa ya shere Chege ama mwangi ananyege Mwewe ama kuku joni mwere Zako azishiki adiwekewe mchele Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Inaigwa mani wegi theta sokera
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Naro wiguno tumeleta madhina
Damkemba Pumbe 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 damkemba Pumbe 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 damteka Pumbe 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 damsesa Damkemba Damkemba Pumbe 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 damkemba Pumbe 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 damteka Pumbe 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 damsesa Damkemba
Nodumu thidoka na goma nadina Fagie hege shika nadina Wadi daigiri irimane Maridhadi mataradhira Moshi za mavela hapa ziunukanga Kete paza meru hapa ziurarukanga Kakise tuturi hapa siuchimbananga Ra! Nagifiriganya Shada za kwetu vuto taitana Jaba ya meru gomba ni za China Pedi beberu jina ni wanaina Na kwa hizo mandevu njoti zimekwama
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Inaigwa mani wegi theta sokera
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Naro wiguno tumeleta madhina
Damkemba Pumbe 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 damkemba Pumbe 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 damteka Pumbe 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 damsesa Damkemba Damkemba Pumbe 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 damkemba Pumbe 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 damteka Pumbe 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 damsesa Damkemba
Yake amekaza kama jela Turi yake inanuka moshi ya mavela Vile kanaga nika chapati kwa meza Vile nika penka toe kutujia weather Ai leta nguwe nika rofo niko meda Ai washa sayi niko bluetooth ama senda Ai zima light shika mhogo unapenda Ai bia light ngango yangu iko chemba Aminde jenga nita kujenge ya goro Ita wambo kuje ni mguze ororo Pedi wangu kongo anilete makoro Dara iyo duri adinge usanyoro
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Inaigwa mani wegi theta sokera
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
Naro wiguno tumeleta madhina
Damkemba Pumbe 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 damkemba Pumbe 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 damteka Pumbe 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 damsesa Damkemba
DJ Ken Skilla.
Kama kisa, let a change juice jai tupakia. Nina asali lakini sinabi. Napenda punyeto ndio mana sinabi. Anapenda dina lipata aje. Mazigwembe, omulida mwana wanje bangai. Pienga juform ni kubanje. Nichome kipienga juform ni kupange. Leta keroma sikuje ni kumange. Kuku sitage, unga ukande. Ta unambegu sikuje ni kupande. Niko mavodo, my spirit ni za sande. Orea ai, ima kushoto ai. Orea ai, Niki Mangoto, oh, Orea ai, Peter Orosho, oh, Orea ai, Nisiba Koko, oh, Orea ai, Nima Kushoto, ai, Orea ai, Niki Mangoto, oh, Orea ai, Peter Orosho, oh, Orea ai, Nisiba Koko.
Mambiro, we unaenda raw, Kakiloso unakuja na chrome, na minyozi mepigwa tunandom, Kambioni kuchana tukanjong, ah, Wanjiro nikurukie kinjo, Kombero nikukembe kwa chuom, Orea Origanero, white terero, tari ariganero, oreo, more origanero, white terero, tari ariganero.
Orea ai, Nima Kushoto, ai, Orea ai, Niki Mangoto, oh, Orea ai, Peter Orosho, oh, Orea ai, Nisiba Koko, oh, Orea ai, Nima Kushoto, ai, Orea ai, Niki Mangoto, oh, Orea ai, Peter Orosho, oh, Orea ai, Nisiba Koko,
Ina Kodoga kwa. One gyabora, ina kodoga kwa. One gyabora, odiwa murango na madama track sana. Ana turi yako sop sana. Sijacha kure dana nilitia masikio pamba. Kuvimba kicho micho mali bigiwa na kada. Nilipenda shade sana nkako sadista shahada. Nilipenda ikuu sana malaka ni biadi mbota. Matembe nkaekewa kwa kiruma na mogoka. Na baru tukipatana wanade kushikiwa soda.
Oh, Orea ai, Nima Kushoto ai. Orea ai, Niki Mangoto. Oh, Orea ai, Peter Orosho. Oh, Orea ai, Nisiba Koko. Oh, Orea ai, Nima Kushoto ai. Orea ai, Niki Mangoto. Oh, Orea ai, Peter Orosho. Oh, Orea ai, Nisiba Koko.
Na sikia unaito paha Tu sinwa zingba tusikia tunagabaha Tu kani jingzi meshika marakatha Labda nechi chuma nika seti kwanza wata Labda nechi pupa nika chome kwanza shata Labda nechi chingri nechi tumbe kwanza rata Ama nika teke wale sizwa ibada
Masere taniwa Izikierere taniwa Tambi zangu taniwa Akiwe taniwa
Eloi, Eloi Mashada fangi gani Kamande wakio ito Mashada fangi gani Kamande wakio Kwa gospel hewani Mtoto wa mama before tuanze ni naswali Kwa kesi ya binguni naweza nitetea kweli Mgenge ni mgenge for real Na njege ni njege for real Kwa shy box light mina juu na ni feel Sijai doa tail na mikuli wana guilt
Masere taniwa Izikierere taniwa Tambi zangu taniwa Akiwe taniwa
Jai holy water nikashika ja Warasta wote kweli wame umbo na saja Holy communion wezi letanga na jag X wangu sema ati lado meni dump Da, da, labda uko dan Ba, ba, labda niko ba Niku doki ya juu, labda niko bank Ilumi sema ati labda isasha bank Gun, gun, uskini na gun Julio mtuwa anauliza kama ata ban Bang, bang, washa washa bang Bang, tang, washa washa bang
Masere, taniwa Zikierere, taniwa
Man. She says she love that I'm watching her when she shake it up on the back up She loves to chop and man loves to rap And if I take a battle to the ghetto it's a rap
Si mimi basi lazima ndaimanga Lazima ndaimanga Bila mejibeba mi lazima ndaimanga Lazima ndaimanga mi lazima ndaimanga Bila nakingisha mi lazima ndaimanga Yo lazima ndaimanga mi lazima ndaimanga Bila meshikana mi lazima ndaimanga Lazima ndaimanga mi lazima ndaimanga Na akini patala manirusha manimanga
Is
sote same super soko fiam kame fium puya nguzisha kindam da kiban tuya beba kitank madam duda luku luku nano kiche kiungu na kuna vile ako dipota naka miguna anapenda nginyo sana na shanga kukuma uko zile za watizi utaanza kukuma ama zile za tetema utaanza chichuma ukisema searching bana utaweka guguma washafegi ama pia utaasha ndukuna ukiche kifisi area buda bana chunguza kangwe kuna vile bana amekakula naka akaposte na bana washa kalima kalina kutoka salima boy waki wapunyeto bana amejifuna harimis kibao adi wache bana pima
she said, we are bad, she said she love that I'm watching out when she shake it up on her bad dog she loves to drop and my life's to rap and if I talk about you to the ghetto it's a rap
lazima na imanga lazima na imanga vila mejibeba mi lazima na imanga lazima na imanga mi lazima na imanga
Born to Win Entertainment Unit
tumenyanya tunapiga toti ya mangango za moranga kuja na mzinga ya kwenye gini na jaba zangu zime na isteki haga kwa kibanda itisha eyes mzinga ya guarana nika device washa biti zipatane niko darona cheki tumarasa mode wangu ona anachoma tumashada mange ufote cheki wanachora saba zimeshika kwa kona cheki wanadarana na makombora wanadaini za Osama cheki vile wanawain kwa kitanda
The CEO from Mombasa, DJ Ken Skilla.